It's for Ghetto Production.
President Tucci.
Bang Bailey on the beat.
So my label. Wengine wanachapa, wanasingizia mapepo. Squeezy madaraka, njia kutatua mateso. Najua mengi ndo maana sijeki special. Pesa ina mwenyewe, so vipi itakuwa kesho? Akipiga nduru haimaanishi amechizika. Twatembea tukiwa huru, iwapo salama ni hakika. Thibitisha kama una hadi kamilisha. Hivi tulinde inchi ama tujenge inchi. Mistari wanaandika king'enge, ila flow zao za mainzi. Paka amemfunga kengele, melazimu ikabidi. Mistari itatota kichwani ukifanya kata. Kila neno naropoka, mengine fikiri kwanza. One by one, that makes two. I'm good in maths, what about you? Wanakulizia nyumbani, they know they've been missing you. Mishe mishe tofauti na kina susu. Toto togo mvisha, ipendeza onyeshe tupu.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay.
Yeah. Daddy's home. Mungu anokumwa na asidi ndo mtetezi wa haki. Mikiocha jamii, sikiocha kabati. Nasiburudisha nafsi kwa miondoko ya hip hop. Flow mtiririko, msafika mswahili na piko. Lazima neno litimia, wezi lifuta andiko. Marehemu alijinyonga bada kosa mshiko. Samahani hilo ndo likuwa tangazo la kifo. Mini ule prime minister na foreign land. Nafraisho kinitisha in my homeland. Nafaga vina tambulike kabida za China. Nuso nzima bora ifike kwa mweka zina. Sikiza tungo badilika kuwa wimbo. Ambatana na mdundo nipate pale nilipo. Cinderella shai muimbia kapela. Macho na kuonyesha ujanja la ujui thamani ya hela. Weka nia ama pisha njia.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna